still a media disease. It's a worldwide. Aware. Hisia zangu na moyo wangu umekuwa na wewe. Hey, we usiniache mchizi boti ukafanya nilewe. Hey, hisia zangu na moyo wangu umekuwa na wewe. Hey, we usiniache mchizi boti ukafanya nilewe. Ona ukiniacha nitaumia, sela nimekuzoea. Chumba ukiniacha nitaumia. Hey, nimekuzoea. Ona mama ukiniacha nitaumia. Ona nimekuzoea. Ukiniacha nitaumia. Nimekuzoea. Sema mama, kama unanipenda we nipende kweli, na mimi nitakupenda sitokutapeli. Kama unanipenda we nipende kweli, na mimi nitakupenda sitokutapeli. Hey, haya twende. Ya mlezi Mungu wanabariki. Kuna watu we washafariki sababu wa mapenzi wakajipiga kitanzi. Ya mlezi Mungu wanabariki. Kuna watu we washafariki sababu wa mapenzi wakajipiga kitanzi. Wakajipiga kitanzi. Niuma tukilala nja, usingizi sipati nakosa furaha. Moyo unaniuma tukilala nja, usingizi sipati nakosa furaha. Hey, ukinipenda nitajidai. Ukinipenda mimi nitafurahi. Ukinipenda nitajidai. Ukinipenda nitafurahi. Ukinipenda nitajidai. Ukinipenda nitafurahi. Hisia zangu na moyo wangu umekuwa na wewe. Hey, we usiniache mchizi boti ukafanya nilewe. Hey, hisia zangu na moyo wangu umekuwa na wewe. Hey, we usiniache mchizi boti ukafanya nilewe. Ona ukiniacha nitaumia, sela nimekuzoea. Chumba ukiniacha nitaumia. Hey, nimekuzoea. Ona mama ukiniacha nitaumia. Ona nimekuzoea. Ukiniacha nitaumia. Nimekuzoea. Hili biti kapiga sobeto. Wewe tuende. Tendo kinama, tafuta na fast fast. Kinuka, weludiri fast fast. Kinama, tafuta na fast fast. Kinuka, weludiri fast. Weludiri fast. Tafuta na fast. Weludiri fast. Tafuta na fast. Haya tendo kinama, tafuta na fast fast. Kinuka, weludiri fast fast. Kinama, tafuta na fast fast. Kinuka, weludiri fast. Bari ya ludiri fast. Tafuta na fast. Weludiri fast. Tafuta na fast. Twende. What's poppin' for everybody? It's a key team for everybody. Itakuwa so mchongo hapo nisipopaisha wanangu wakipure kwa pamoja. Wanangu wakitunda lilini mpaka banana. Wanangu wagungula mbotu mpaka kigogo. Wanangu wachaksi chanika. What's poppin' for everybody?